drinks ndani ya ndinga. Side chick ni dream girl. Kila kitu clean shit, kila kitu clean shit. Sweatshirt, paper, jeans na matimba. Ngepa, Ray-Ban, rings na mamzinga. Drinks ndani ya ndinga. Side chick ni dream girl. Kila kitu clean shit, kila kitu clean shit. Sweatshirt, paper, jeans na matimba. Ngepa, Ray-Ban, rings na mamzinga.
Medungia gwanda, kikanzu, nkanko dubs. Manyuze unibamba kwanza za Ayub. Ochuka listafisha rice maruf. M01 kidogo ago crazy 82. Tupo kwa butu kijidai ops. Wende south au majuu uta back home. Kamo kwa live but broke ama dead rich. Uku penking ningumu ni msho click. Enzi za mcheti zilisha ni solfe. Kulwa blindly kwa giza pupetin. Made in KFC magi ya puheni. Meditating tushacho mahedi. Slay queen altaka kuenda na mimi. Dina ruhusu ni bebe wawili. Fondo msingi na fona ingi. John inge Nokia mokoro wa Cindy.
Drinks ndani ya ndinga, side chick ni dream girl. Kila kitu clean shit, kila kitu clean shit. Sweatshirt, paper, jeans na matimba. Ngepa, Ray-Ban, rings na mamzinga. Drinks ndani ya ndinga, side chick ni dream girl. Kila kitu clean shit, kila kitu clean shit. Sweatshirt, paper, jeans na matimba. Ngepa, Ray-Ban, rings na mamzinga.
Nige kushotoka nduki, basi do faster. Mio kujanga kama hawkers, outer road. Hama rookies ni my new hustlers. Wasi wa GOT, who need a white walker. Shori and I wish to live like this forever. Hajali nani anagonya at this endeavor. Sisi na masansu cheza rock paper. Sisi za kushikangi with a girl ubebe drinks na mamzinga. Niko nambia kila warden, my bros wakitingwa. But around here disema likuwa kubwa yokolo alichinga.
I used to be an African slave, now I'm free from the shackles. Snitch me like a bat, I'm go turn to a scarecrow.
Nasikia buda tube the rota, na niivono niliota.
Kudrika fit east, naishi pabana ni mengorota.
Sisi sundanga kwa mkebe za makati, tembeza drug, hadi kwa duka za masai.
Drinks ndani ya ndinga, side chick ni dream girl. Kila kitu clean shit, kila kitu clean shit. Sweatshirt, paper, jeans na matimba. Ngepa, Ray-Ban, rings na mamzinga. Drinks ndani ya ndinga, side chick ni dream girl. Kila kitu clean shit, kila kitu clean shit. Sweatshirt, paper, jeans na matimba. Ngepa, Ray-Ban, rings na mamzinga.